chorus music.
Penzi lani kusa kwenye roll. Mahaba yako kwangu wana yanifanya breathless. Nikiwa kando yako usiko. Your love is how I breathe. If you go, I'll be breathless. Penzi lani kusa kwenye roll. Mahaba yako kwangu wana yanifanya breathless. Nikiwa kando yako usiko. Your love is how I breathe. If you go, I'll be breathless.
Breathless. Penzi lani kusa kwenye roll. Mahaba yako